Ngikhumbuza ngokholo labo khokho. Ngikhumbuza ngokholo labo khokho. Bathi azithobe ozibheke. Azithobe ntombi nazibheke. Oh, yeah, oh, yeah, oh.